Taras.
Around the world, he's the greatest of show.
Grandson, godson, godson, Jesus, Jesus, godson,
Jason God.
Tshwere focus boy, ska tlo paisa. Dina ke monakato, gare spaisa gago. Tharo goro tleva, boela morago. Tshwere boso se bothila, ska tlo retlwela machila. One love boy, tshule sego machila. Ba go jesa ka di pipe, fa o latlha site. Hardcore niggas ga ba tshabele di fight. Tsatsi fa le supela, belo fa di tutela. Robo le kae fa di potlolo di tubega. Motswantle re go direla sono. Ska tlo papa, ke reasona.com. Ladies and gentlemen, tsholetsa matsogo, gaopla makasi, tsholetsa matsogo, fuck to ba solo, fuck gonna call the tabane risana, botlhe re ka thopo. Ladies and gentlemen, tsholetsa matsogo, gaopla makasi, tsholetsa matsogo, fuck to ba solo, fuck gonna call the tabane risana, botlhe re ka thopo. Ladies and gentlemen, tsholetsa matsogo, gaopla makasi, tsholetsa matsogo, fuck to ba solo, fuck gonna call the tabane risana, botlhe re ka thopo. Tshwaretse go dimo, fuck you for the hell, bula matlho, ska jutwa ke ditege. Banyana bo fokase jo, ke mara Friday. Ba tshameka dikaese, ba petsa le mo China. Netso reka biri hui, thara wa ba khatla. Bana ke dishaka, ba shebile dipata. Tjhelete e fela, fetsa go botshela. Ranta e wile, banyelela. Jutwa ke matsele, ngwano ke lefele. Why do you think re misa Jezebel? Gitla lene, o sa tshola condom. O tla tshwara ke bolwetse ba risana.com. Ladies and gentlemen, tsholetsa matsogo, gaopla makasi,